zlatest.com.
Constraint mwetafika sagari swagiri munda zivai chemukose.
Yeah, wanuna slivu
Boko JK
for drums, yowe music.
Ichi ni cha pressure, chizayamba so.
My boy yo, yeah, pressure ya paka kutipalika power na mojo. Nenga shite kudai ruti koma nyopa kumwali ranga danu di mkondo. Vanu waona monga ni madia va ukondo. Koma mame na picha ni ngondo. Nisini mwayo kaprumu kapa grupi ya ngondo. Neone kangani chokera kueja, koma na ine nifu na umaneja. But few years later nizi wanzaka ngara reja. Mreja wrestling nizaka oneka. Mwrestling nizaka jipompa ngani matairu. Nzaka oneka ngote, ngamba kuyera, zovara zaka rongo la zoera. Safe jane prayer to God, wavera ya Oxford.
Boko JK, ma pressure wa dezi ya paki. Satizi baba ntutima pite mama pressure yosi ya nasia na bati parise. Vena nkumu ya paki isa. Awa dezi gani chani chichi lengi sasuo wimwe. Vena nkaya ni matembe rilo ye mama faka muri yose mubanja. Oropake na vena nkukulia na nisambira chivanda. Na wakulipe pressure ye, ye ni pite amu. Awa dezi, vindu vima vuta. Batini maesesa kupitisa mopeni. Kusukuru vindu fari kuosa. Hapa hindi na mwona na teva mayo ni papeni kumusani. Hivyo fyo sengatini na mabweda pano unidure na lirini.
Pano na slivu esesani skapsusu.
Yes.
Presha pa presha hapa vindu vavuta. Sometimes ni masowa na yogula mafuta. Kubora niona ngatina afunta. But anyway, one day vizaka zonga. Every day nikauka I pray to God. Kuru na kwezo vazanga wanise kanilunga mbika masofu. Yoni pitabu fosu no life nizaka vifaka muwiu. Wena nguwani zundani waliso niti wish me to kill. Hapa mgemu nita mangatama ngamonga Adamu Yuseni. Mweni kiringi na manyimbo wati mofu kunika weze wakuyu kireni. Hapa next single ibele dira na hurricane. I wish nane nkankare kumonga wa benteni. Your time pa mativi ndine muyambo damba. Hapa na city za batuni vera munga ndipe na yamba. Yeah. Ichi ni cha pressure ichi. Young Mozi
Comfort Banda
Nelson Rove Vakasonde
Era Mafkid
Steve Voice Boko
Matthews Yo We My Sweet People
Era Don Viper
Charles Boko
Mwalimo Computer Boy
Era Shay One
MK14
Uncle Stan Rick
Era Young King
Michael Judge
Young Monze
Era Dai J Ichi ni cha pressure Na Monze Weba Konda Film
It sounds so perfect.